sometimes sipati reason ya kuwai glass. Ni eat it out, ni ita hang out na any class. Na car life kulingana na professional. Kujinyima sleep main kwangu ni so una siwezi lie down. Kama unasaka job na boss anataka aku lay down. Sijinyime sleep miss na Mr. Job Seeker. Na kama koko marriage una feel wide ama hands ana play. Usijinyime sleep waka roo yako open. Usijifanye please na kwa distance love wakati door ni open. No lies na POC apologize. Time uko shua na Kenya unasema ni right. Right. Kenya unasema kani right. Say apologize. Yeah. Eti kila siku ni fix nani akienda out webaki in na kirudi in si ingie in the fall easy msome bring mweke out asibaki kama next of king yani easy come ni easy ku go usi why waste time post tough for where's it come una drink una get kila siku na bado unasema unataka kutemana na get hiyo ni sleepless night ulisanya ukaponea mikono za makarao na bado unasema unataka kubai njai sleepless night itakumess ujai young maandamano kwenye street webonga mob ukisonga mbele jiku agi na polisi dream ni nightmare wesi danda na kawe ni fala rusha mawe kwenye mzinga na kisha tungoje results of course boss kuwa ready kuacha kiatu wafia mtu ni ya mwenyewe dunga glass nani haijalishi we ni nani hata kamsa ni jii epuka scandal boy work hard kila siku na wachane na mzazi cause utegemea hiyo mali takumes buda wako ajai main